here.
Sijui ni mamilioni mangapi ya watu ambao wako hapa.
Funga mwavuli kwa dakika 5 peke yake.
Funga mwavuli kwa dakika 5 peke yake.
Close the umbrellas now.
Fungeni miavuli sasa.
Then lift up your hand very high.
Na muinue juu mikono yenu juu juu zaidi.
Now let us clap to Jesus.
Sasa wacheni tukampigia Yesu makofi.
Before we start, kwa nguvu.
Kabla tuanze kwa nguvu.
Kwa nguvu,
kwa nguvu.
You are doing the pan. Kwa nguvu,
kwa nguvu.
Michael is coming.
Michael anakuja.
Kwangufu,
kwangufu.
Michael is capturing the pan.
Michael anachukua hiyo vile wanapiga makofi.
Piga kwangufu,
piga kwangufu.
And look,
angalia.
Stop.
Komeni.
Before I decree a powerful decree of healing,
kabla niamrishe amri ya nguvu sana ya uponyaji,
the decree of the eternal blood of Jesus.
Amri ya kutangaza damu ya milele ya Yesu.
Lift up your hands high first we see.
Inueni mikono yenu juu zaidi kwanza tuone.
Paka mwisho juu zaidi.
Paka mwisho juu zaidi.
And if I do this, we do like this.
Na nikifanya hivi basi tuenda upande huo namna hii.
Okay, let's go like this, like this, like look at that.
Angalia hiyo.
This, like this, like this, like this. Like that, like this, like this. Hey!
Hey!
This is powerful.
Hii ni ya nguvu.
Right now,
sasa hivi,
close your eyes.
Fumbeni macho yenu.
Because of the sun, where is the camera now?
Kwa sababu ya jua, kamera iwapi sasa?
Now,
sasa,
I'm going to make a decree here.
Ninaenda kufanya amri hapa
of the eternal blood of Jesus.
Ya damu ya milele ya Yesu.
And the Lord is going to heal many people here and pull them out.
Naye Bwana anaenda kuwaponya watu wengi sana hapa na kuwavuta kuwaleta nje.
And then,
kisha,
the doctors will bring them here.
Madaktari watawaleta hapa.
And then,
kisha,
I have seen in the dream,
nimeona katika ndoto,
that later on I line up the blind, I line up the deaf, I line up the cripple, and I walk with the shadow of God.
Ya kwamba baadaye na lainisha viziwi, na lainisha vipofu, na lainisha viwete, na ninatembea karibu nao na uvuli, kivuli cha Mungu.
But today we are a little exhausted.
Lakini leo hii tumechoka kiasi.
The Lord will help us.
Bwana atatusaidia.
Lift up your hands and close your eyes.
Inueni juu mikono yenu kisha mfumbe macho yenu.
I'm going to pray here.
Ninaenda kuomba hapa.
And these people,
na hawa watu,
the Lord is going to touch them.
Bwana anaenda kuwaguza.
I'm going to decree the eternal blood of Jesus.
Ninaenda kuamrisha damu ya milele ya Yesu.
With the authority of the power of my prophetic tongue.
Na mamlaka ya nguvu ya ulimi wangu wa kiunabii.
And the Lord is going to touch many conditions here.
Naye Bwana anaenda kuziguza hali nyingi sana hapa.
Lift up your hands, close your eyes.
Inueni juu mikono yenu kisha fumba macho yenu.
Mighty Father.
Baba mkuu.
Father, thank you for walking here.
Baba asante kwa kutembea hapa.
The Lord today,
na Bwana leo hii,
I lift up my left prophetic arm.
Ninainua juu mkono wangu wa kushoto wa kiunabii.
The hand of God himself.
Mkono wake Bwana mwenyewe.
Father, I lift up this hand in the mighty name of Jesus.
Baba nainua mkono huu juu katika jina kuu la Yesu.
And I decree that let the crippled legs now be strengthened, get up and walk away.
Na ninaamrisha ya kwamba wacha miguu ya viwete ikatiwe nguvu na waamuke wasimame na watembee.
And let the blind eyes listen to me and pop open.
Na wacha macho za vipofu yanisikilize na yazipuke yafunguke.
That they may see light for the first time.
Ya kwamba wapate kuona mwangaza kwa mara yao ya kwanza kabisa.
Father, let the deaf ears pop open, be sensitive.
Baba wacha masikio ya viziwi yazipuke yafunguke na yakuwe sensitive.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
That the tumors may burst.
Ya kwamba uvimbe zikapasuke.
that the tumors in the brain may dissolve.
Ya kwamba vimbe katika ubongo zikayeyuke.
That the cancers may dry up in the body.
Ya kwamba saratani zikauke kwa mwili.
Spinal cord injuries.
Kuumia kwa nyuti za migongo.
The blood conditions.
Shida za damu.
Cancers.
Saratani.
Leukemias.
Leukemia.
Hypertension.
Hypertension.
Diabetes.
Kisukari.
Broken knees.
Broken
skulls.
Mafuvu yaliyovunjika.
Broken ribs.
Ile mbavu zilizovunjika.
Broken hips.
Viuno vilivyovunjika.
I command every condition under the sun to obey the eternal blood of Jesus.
Ninaamrisha kila hali chini ya jua ikaweze kutii tamu ya milele ya Yesu.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
Everybody now receive your healing.
Kila mtu sasa pokeeni uponyaji wenu.
Deaf ears.
Masikio ya viziwi.
Now you can hear me and come out.
Sasa mnaweza kunisikia na mjitokeze.
The cripples.
Viwete.
Now your legs can be strengthened. Walk away.
Sasa miguu yenu inaweza kutiwa nguvu na itembee.
Your bones be strong.
Mifupa yenu ikatiwe nguvu.
Your muscles strong.
Misuli yenu ikatiwe nguvu.
Your fibers strong.
Ile fiber yenu ikatiwe nguvu.
Your nerves strong.
Neva zenu zitiwe nguvu.
That your brain may be restored.
Kwamba bongo zenu zikarejeshwe.
That it may tell you to put this forward, yeah. this forward and walk.
Ya kwamba ikakwambia uweke mguu mbele na mwingine mbele na kisha utembee.
The blind eyes.
Macho za vipofu.
I command you to pop open and see light.
Ninamwamrisha mkazibuke mfunguke na muone mwangaza.
The deaf ears.
Masikio ya viziwi.
Listen to me, deaf ears.
Nisikilizeni masikio ya viziwi.
I command you to pop open and be sensitive.
Ninamwamrisheni mkazibuke mkafunguke na muone na umakinifu.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
So it shall be.
Na hivyo ndivyo itakavyokuwa.
Amen.
Amina.
Everybody now receive your healing.
Kila mtu sasa pokeeni uponyaji wenu.
It's finished.
Imekwisha.
Right now it's finished.
Sasa hivi imekwisha.
Everywhere now.
Kila mahali sasa.
I'm lifting up my left prophetic arm.
Ninainua juu mkono wangu wa kushoto wa kiunabii.
I.
Mimi mwenyewe.
Sio wewe. Put down your hands.
Wekeni chini mikono yenu.
I'm lifting up my left prophetic arm towards the Lord.
Ninainua juu mkono wangu wa kushoto wa kiunabii kumwelekea Bwana.
That you may achieve victory.
Ya kwamba mkapate ushindi.
Look at that.
Angalia hiyo.
I think a creeper has walked there.
Nafikiria kiwete ametembea huko.
Somebody open.
Mtu fungua.
Fungua. Look at that.
Angalia hiyo.
So everybody receive your healing.
Kwa hivyo kila mtu pokeeni uponyaji wenu.
Someone has been touched already.
Mtu ameguzwa tayari.
Fungua. Lieutenant Colonel Owiti amenitupa sana.
Lieutenant Kanali Owiti.
We need to meet.
Tunahitaji kukutana.
Fungua. I don't know what has happened.
Sijui nini kimetendeka.
My son Dr. Langat.
Mwanangu
blind eyes have opened.
Macho ya kipofu yamefunguka.
Blind eyes have opened.
Macho ya kipofu
yamefunguka. Blind eyes have popped open.
Macho ya kipofu yamefunguka.
Mabwana
wangu.
Blind eyes.